I Tsandu lwakho lungibonisa amanga Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Tsandu lwakho lungibonisa amanga we Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Mabe kushela themba lami Wobamisa dali wami Mabe kushela themba lami Wobamisa dali wami
Sondela sathi shawa amanza yakheles wena umuhle veli body yako ibanzela shanda pa uyishanda pa awukodwa ntombi yamuqoka kahle uyayisenkela I trip yakhe ababa amanze alofela I voice yangichaza ebusuku sumfonela shanda pa uyishanda pa ngithanda wena wedwa omunye yake go Bakala ngawe mlazi nase soweto 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 I ex yakhe nesokise nama potato Wespondo no Wespondo no Umuhle from Monday kuze kushaye isonto Gyali pumpkin yakho into fonto fo Hlala nami
Mabekshela themba lami Wobamisa dali wami Mabekshela themba lami Wobamisa dali wami Awungizomemeza igama lakho Wosabela we my love Awungizomemeza igama lakho Wosabela we my love Ubosabela 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 Ma, uthando lami lumi ngehlalo kwibalkoni We, ha, hayibo We, ma, ngizikhala nsuku zonke ma ngingakutholi Thando lami nje Vuthi umlilo namalangabi Kubo bonke wenzo Ngibika uthando wena my love Ma besikhatha dali Asobalaya singabangisani Umoya wami uyojabula Tandolam, don't bezo, tell me now I feel holy. I get a cotola go when I bang honey back, says Bezama bang tolly. When it don't be down, no dolly. Just a day's cat to ten baby. Mouse a dozen, I'm in two, I'm in tall, I'm not going no dolly. But I make some way, dolly. A bad week on my way. If it is your dolly, if it is it, come my lako. These are my mess, I dolly. What's a bell away? When I'm going to find a bonk about those, I'm a hook shell. I'm a big shell. I say, but I. Mi oba misa dali wami mabekshela themba lami oba misa dali wami